Amakosi okuqala isahluko 16 verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJehu indodana kaHanani ngoBhahasha lathi, verse 2. Njengokuba ngakuphakamisa othulini ngakubeka umbuso wabantu bami u-Israyeli, kepha uhambe endleleni kaJerobowami wonisa abantu bami u-Israyeli ukuba bangicunule ngezono zabo. Verse 3. Bheka ngiyakukhukhula nokukhukhula uBhahasha nendlu yakhe, ngenze indlu yakhe ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati. Verse 4. Yena wakaBhahasha ofela emzini uyakudliwa izinja, nalowo wakwakhe ofela endle uyakudliwa izinyoni zezulu. Verse 5. Ezinye izindaba zikaBhahasha nakwenzayo namandla akhe angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 6. UBhahasha wayeselala koyise, wembelwa eTirisa, u-Ela indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 7. Kwafika ngesandla somprofethi uJehu indodana kaNani izwi likaJehova ngoBhahasha nendlu yakhe ngenxa konke ukuba akwenza emehlweni kaJehova ukuthi wamcunula ngomsebenzi wezandla zakhe waba njengendlu kaJerobowami nangenxa ukuba wayiqothula. Verse 8. Ngonyaka wamashumi amabili nesithupha ka-Asa inkosi yakwaJuda u-Ela indodana kaBhahasha waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli eTirisa wabusa iminyaka emibili. Verse 9. Inceku yakhe uZimri induna yengxenye yezinqola zakhe yamenzela uGobe eseTirisa ephuzile waze wadakwa endlini ka-Arisa owayephezu kwabendlu yaseTirisa. Verse 10. UZimri wangena umshaya wambulala ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 11. Kwathi esaqala nje ukubusa esehlezi esihlalweni sobukhosi wabulala yonke indlu kaBhahasha kamshiyelanga nomntwana oyedwa wesilisa kwabazalana naye nakubo abangani bakhe. Verse 12. UZimri waqeda kanjalo yonke indlu kaBhahasha njengezwi kaJehova alikhuluma ngoBhahasha ngesandla sikaJehu umprofethi. Verse 13. Ngenxa yezono zonke zikaBhahasha nezono zika-Ela indodana yakhe one ngazo futhi onisa ngazo u-Israyeli baze baculula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo. Verse 14. Ezinye izindaba zika-Ela nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 15. Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda uZimri waba yinkosi izinsuku eziyisikhombisa eTirisa. Abantu basebemisile ngaseGibethoni elalingelamaFilisti. Verse 16. Abantu ababemisile bezwa kuthiwa uZimri wenzile uGobe ubulele nenkosi, ngalokho konke u-Israyeli wambeka u-Omri induna yempi abe yinkosi phezu kwa-Israyeli ngalolo suku ekamu. Verse 17. U-Omri wenyuka eGibithoni wonke u-Israyeli naye bavimbezela iTirisa. Verse 18. Kwathi uZimri sebonile ukuthi umuzi uthathiwe, wangena enqabeni yendlu yenkosi wayishisa indlu yenkosi phezu kwakhe ngomlilo wafa. Verse 19. Ngenxa yezono zakhona ngazo ngokwenza ukuba emehlweni kaJehova, ngokuhamba endlini kaJerobowami nasesonweni sakhe asenzayo ukuba onise u-Israyeli. Verse 20. Ezinye izindaba zikaZimri noGoba alenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 21. Khona abantu baka-Israyeli bahlukana kabili, ingxenye yabantu yalandela uThibini indodana kaGidnati uba bambeke inkosi, ingxenye yalandela u-Omri. Verse 22. Kepha abantu ababemlandela u-Omri bahlula abantu ababemlandela uThibini indodana kaGinadi. Wayesefa uThibini u-Omri waba yinkosi. Verse 23. Ngonyaka wamashumi amathathu nanye ka-Asa inkosi yakwaJuda u-Omri waba yinkosi phezu kwa-Israyeli wabusa iminyaka eyishumi nambili wabusa iminyaka yesithupha eTirisa. Verse 24. Wathenga intaba yaseSamariya kuShemere ngamatalenta amabili esiliva waka entabeni, waqamba igama lomuzi wakhile ngegama likaShemere, umnini ntaba ngokuthi iSamaria. Verse 25, kepha u-Omri wenza ukube emehlweni kaJehova, wenza kabi kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Verse 26, ngokuba wahamba ezidleleni zonke zikaJerobowami, indodana kaNebati nasezonweni zakhe onisa ngazo u-Israyeli, baze baculula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo. Verse 27, ezinye izindaba zika-Omri azenzayo, namandla wabonakalisa ngithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na. Verse 28, u-Omri wayeselala koyise, wembelwa eSamaria, u-Ahabi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 29, u-Ahabi indodana ka-Omri waqala ukubusa phezu kwa-Israyeli ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalombili ka-Asa. U-Ahabi indodana ka-Omri wabusa phezu kwa-Israyeli eSamaria iminyaka engamashumi amabili nambili. Verse 30, kepha u-Ahabi indodana ka-Omri wenza ukube emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. Verse 31, kwathi lapho kuyinto elula kuye ukuhamba ezonweni zikaJerobowami, indodana kaNebati wathatha u-Izabheli indodakazi ka-Etipali inkosi yamaSidoni abe ngumkakhe, waya wakhonza uBhali wakhuleka kuye. Verse 32, wamisela uBhali i-altare endlini kaBhali abeyakhile eSamaria. Verse 33, u-Ahabi wamenza u-Ashera, u-Ahabi wenezela waze wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo wonke amakhosi ka-Israyeli ayengaphambi kwakhe. Verse 34, ezinsukwini zakhe uYeyi waseBhetele wabuye wakha iJerikho, wabeka isicelo sayo ngokulahlekelwa ngu-Abhiramu izibulo lakhe, wamisa amasango alo ngokulahlekelwa yithunjana lakhe usegubi njengezwi likaJehova owalikhuluma ngesandla sikaJoshua indodana kaNuni.